Ukiwona masai kurukaruka usishangae soya maba ya kimombo mtoto weni chombo bingiri bingiri jikunje kama kamongo ulifungue fundo nilifumbue fumbo babu kiti mabumbumbu koleza midundo nyundo chora jina langu jimbi
chora
hebu zandike moyoni
chora
na ukamisha na gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora
chora jina langu jimbi
chora
hebu zandike moyoni
chora
mission na gundi
chaya sekunda tena ton
aya
niko pwani ndio maana penzi limefua dafu busumia moja kwa lips na shavu mapenzi menipiga KO but it's okay junaskia raha tu na kufeel vile wewe ni feel I say chemistry ni real na siyo the same hata after hizi do makiki na fame jo mapenzi yangu kwako bado game game is to ghost na mahaba ni ya 01 femi 1 ndiyo mena kuna another one abadan forest itakusare white dress and your bitch tukimare no kipiga magoti nitasema I do pale caption insta story my boo hii ni one love baby hakuna mapart 2 jina yako nimechora kwa roho kitatu
chora jina langu jimi
chora hebu tandike moyoni
chora
na ukami Jena gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora jina langu jimbi
chora
emuriandike moyoni
chora
jena ukamisha na gundi
chora usiku nyote ndotoni
aya
kama kamongwe bulifungue fundo nilifumbue fumbo babu kiti mabumbumbu koleza midundo nyundo
chora jina langu jimbi
chora
hebu zandike moyoni
chora
na ukamisha na gundi
chora
usiku nyote ndotoni
chora jina langu jimbi
chora
hebu zandike moyoni
chora
na ukamisha na gundi
chora
usiku nyote ndotoni aya
Master Techniques.